sakhe skin Mbuka wahle you know believe Jesus But slim ngempela how could it let you go epuzen ngempela how could it let you go back that way ngempela
Ngabheke emehlweni Ngavele ngabona uthando Inhliziyo yami ikhetha wena Amehlo amajonge wena Twala, ngiyatwala Baby you the one for me Twala, ngiyatwala Baby you the one for me Twala, ngiyatwala Baby, you the one for me, Twala, yeah, Twala. Believe me when I say it.
When I you are the somebody, not like anybody.
I know when I wear to find in the moon too.
I want somebody, not like anybody.
Who know when I wear to stand beside me?
You are the somebody, not like anybody. I
find in the moon too.
Where in the moon too? My boo, I won't play you. You come on, yako. My no. I love you. Really do my buju
ngempela
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 ngempela ngempela ngempela
ngempela
ngempela ngempela
ngempela
bueno mundo mabu Como ya
Mano,
I love you really do Mabuju
You better believe it